ngobani ekushuke. Iflow engangothuke. Awubani ekushuke. Iflow engangothuke. Awubani ekushuke. Awubafaka ushuke. Iflow engangothuke.
Ngeke balunge, sobani kushukela.